at 5 in the morning. I wake up to 5 on my eyes. The fear in my mind is a warning. Pray to the one you're lying.
Ngoba senginokuphaphama umkhondo ugcwele izinkomo inhliziyo ibuhlungu kanti vele yimi isiphukuphu idolo lami seguqela zelaphucuka ngithandaza uNkulunkulu thoba lenhliziyo yami senginakuyinathulisa umoya wami osuyizivuvu ungehle ukhanyise usule nezithukuthu
Talk to an LB. Wise ain't no fucking way.